Radio Pulpit, 657 AM.
Ke le dumedisa ka moka ka lebitso le tletse go matla le bophelo la morena Jesu Kriste wa Nazareth. I greet to all children of God in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Le ke lengwe la matjatji le o morena a re diretse go lona gore re thabe re hlalale ka re ga lona go sena taba gore re ikwetsa ka re ga siemo se se jwang go sena taba gore ka ba re kwile go ba re boneng go sena le taba gore ba hore ba tamba ka ba sa tsoge botse go ba ba fitile le faseng la ka keno ka taba ya lego a meoya ya bona e thobaleleng ka khutso ba gesho modimo wa rena o lukile e bile wa tshepagala e sale modimo le tjatjin la legono ke yena ramatla ka moka ke motala wa mabaka ke tau kholo ya leloko la Juda ke khoshi ya kagisho ke khoshi ya letago ke mo ba gona ke modula le gona ke mo khwetswa le gona ke mo phafagela lentjula gagwe go le phetagatsa modimo a khutso a re se go fatseng. Let us go together as we are reading from the book of Exodus chapter 16 verse 19 and 20. That is Exodus chapter 16 verse 19 and 20, and it reads as follows. Moses said to them, "Don't leave any of it until morning." But they did not listen to Moses. A few of the men kept back some of it until morning. It got wormy and smelled bad, and Moses lost his temper with them. Let me repeat it. Moses said to them, "Don't leave any of it until morning." But they did not listen to Moses. A few men kept back some of it until morning. It got wormy and smelled bad. And Moses lost his temper with them. Father God, we thank you for your word. Help us with your word, O God. Encourage us with your word. We ask all this in Jesus' name. Amen. Ba re sho le ke lona lentjwe la morena tjatjin la legono ke yona mahebetswa ke modimo ka sebele lentjwe la morena le tswella pele go bulela le nna le wena lentjwe la morena le le go kotse re ikokotletse go ka lona ba re sho lentjile le na le matla lentjile le a phela lentjile a le tshefela la se fithelele selo ka metla he le tswa le na le seo le se gabile ka metla heletswa le na le seo le se fithelela ka metla heletswa le tlisa diphetogo e ka reng ka gwetsa amen modimo a khutso a re se go fatseng bebele e re botsa ka moshe hebe ba gweditse mana a ina le ba Israele modimo a ba file mana ba ge sho lentjula morana le re ga tswa taelo ya gore le jeng ka moka le sekela biela go sasa mare motho ka ka la hore le motho a tlhoka tumelo a bona e ka re go sasa modimo a ka ba tima cha uja ba tsia mana go sala ba kipiela wona tiele chatelo ire e jang ka moka le sekela shia selo mare batho ka hore ke batho ba palwa ke go gotlelela ba tsia ba shubela ba tsia ba khutisha bebele a ka bolela manchore he masaisa ba khwetsa mana o bodile o nyao makadi boko e bile di kamorana tsa bona di tletse ka mengkho le bitso la morena le bokwe ba ge sho nko ri thuteng go tshepa modimo ka re ga diemo ka moka tshe re tlhakana go le tsona nko ri thuteng go etisha modimo pele ka bakala gore ke modimo wa di tshepisho a re tshepishi fela re lesa tshe ka moka re tshepisha go tsona wa di phetagatsa tshe ka moka tsha re go lofeditse go tsona wa di tsweleletsa ka bakala gore ke mo phafogela lentjela gagwe go le phetagatsa e kwa gore bebele e renye e re moshe a botsa ba nna re e jang ka kamoka le sekela bea selo e jang kamoka le sekela sadisha selo bebele a ka e bolala mantshore banna ba ki khatholla yena banna ba ki tshela moriti o tsididi ba ki tie kare a ba mokwe ba tshea di jotshela ba bia ka morago ga dikgopolo tsa bona be ba ena le taba ya gore what if God won't provide for us? What if God will delay with the lunch? What if God will forget about us? Are he tushing? Are he pieling? Just for in case, if he won't provide, then we'll have something to eat. Look at what happened. He also sepi mutimo. Ota ikwecha utleche kadijo. Che uka setsebi ngudija. Ota ikwecha utsari dijo. Di nyeoma diboko. Diboku di pila. Di sepila sepila. Oka se di libelele. Ibilo oka se di meche. Bebele akai bulala manchore. Di bedi sanya umi di buku fela. Impa di bedi mbodile. Khoi nali mengko. Watse baba nkhelwa. Kiri chochela ba di jile mabane. Ba ipina kachona. Libicho la morena liboke. Na kire nyina. Kire bage shu. Ari tute ngu tsepa mudimo. He mudimo are remulete. Remulete. He mudimo are fata ilo are ilatele. Khore retsebe go phela ka shebe shebe he modimo are khalemela are khalemelege he modimo are romege mbagesho he modimo are fataelo are lateleng ka botsepegi modimo a khutshwa re shogofatse ka re ga diemo ka moka ke ba ba kae ba lena ba modimo a bile ba fataelo are le sekela ya fa lena la gapeletsa la tlhakana le mathata la re modimo ntibetse modimo a na taba le nna yena go boledi tshe o saletse lenya go ya a ro sekewa ya fa ke baba kae ba rena le lenla fiwa dijo ba ro sekewa dija wena wa tshwella pele o nyaka go thagatsa ba o ba go fa go dijo wa dija walala wi chacharela walala o satsoge botse wa kitshola ka bakala ro sa theletse yele banna le bona shiba ba fiwa taelo ya o re sheka mokatse le dikhwetsa dijeng ka moka motimo yana sali mutima he is the Lord the provider but because they did not know or because they had no faith in God they doubted God that's why they decided to keep some for themselves they have decided to shove others for themselves but let me tell you little did they know that when you do that you won't even keep it if you hide them you won't keep it if you hide them the smell will help you to locate where you kept them libicho la morana lebokwe ba ge show e reng ke leboche modimo wa rena o phela a re naganela tsedi botse fela modimo wa rena wa itsweleletsa ka re ga maphelo a rena o nyaka fela re motshepe ka re ga diemo ka moka botata ba rena batho re rata modimo re tseba modimo mara re tlhoka tshepo e re ka motshepang ka yona ka re ga diemo ka moka le rato la rena re le tlhalosa bosigo le motshegare o kwe motho a re ke mo rata ka tsela ye makatsa mare re palelwa ke go latela ditaelo tsa gage lebitso la morena lebokwe na ke lerato la mohutama la go se theletse ke lerato la mohutama la go se ikokobetse ke lerato la mohutama la go se latele ke lerato la mohutama la go se tsweleletse dienngwa tse di botse lebitso la morena lebokwe Moshe ababucha are le sekela sadisha selo heleja le jedi lokamoka le sekela shiela selo le re le shiela go sasa bebele a kae bolala manchore banna ba ki khatholla yena ba re wa tseba wena o tsebo re bolala kaenye o bo se gona rena re tshwere ke tala o bo se gona re litile na kwetelele re le tetse re ba re fetsa go ya maleng o bo se gona wena wa tseba re felelwa ke matla re felelwa ke tshepo re dukologa re thothomela ka baka la tlala mare re nke le botse matla ba shumisitse a go khutisa dijo tseo a go khutisa manna manna that came straight from heaven a sanka ba shumela ka baka la hore ba salatele ditaelo modimo a khutso a re shogofatse ba gesho modimo a rena ke sethaga modimo a rena wa tshepagala modimo a rena o lukile a ka seke a re lesa fela gona le mo pedi mong a re se so tshepagile wa tshepagala ka re ga di emo ka moka o tshepagetse ka re ga mabaka ka moka a ka se ke re tlogela fela o phela re gopolela nagana e Jesu a be a thagiswa sefapano o rile ke a sepela mara ke le tlogele lete ke le tlogela le moyo mogethwa wa tseba o tlo le thusa o tlo le ruta tse dintšhi o tlo le eta pele o tlo le tlhatlha lebitso la morena le bokwe le modimo a be a re ba seke ba šia manna ba je ka moka o be a setse a ba lokišeditše dijo tša tšatši le le latelang o be a setse a ba lokišeditše gore ba tlo išang diamaleng o be a setse a ba beetše tšona gabotse ka lenaneo mare ka baka la gore batho ba tšweletše ba ketshepile ka baka la gore batho ba tshepile matlhale a bona a šia dijo tšela ka moka a di bodiša di a bola di a nyeoma diboko di a šala dinkga e reng ke le botše ge o ka se tshepe modimo o tlo ja dilo tša go nkga ge o ka se tshepe modimo o tlo phela ka re ga seemo sa go nyeoma diboko ge o ka se tshepe modimo o tlo phela le batho o ba nkgela ge o ka se tshepe modimo o tlo bona dilo ka moka ka re ga bophelo ba gago di nyeoma diboko nko mo tshepe modimo wa tshepagala nko mo etepele modimo o lokile mo dumella go etepele mo dumella tlhatlha dikgato tša dinao tša gago ka baka la gore ke modimo e reng ke le botse ba gešo ge re ka se mo tshepe modimo diemo ka moka tse di šoro tše re ikhwetšang re tlhakana le tšona a se selo compared to what we will experience more in our lives e reng ke le botse bana ba modimo go yo tshepa modimo ke mahala a o patele selo o yo mo tshepa wa tseba wa rola tšotlhe wa di latlha dinagong tša gage wa mo abela dilo ka moka mathata a gago ka moka le maima a gago moka tšela tša go go tlhora boroko tšela tša go go tšela lethabo tša go lala di go letša bošego wa di rolela go yena wa mmona ithetiša ka re ga seemo sa gago wa mmona sepela sepela ka re ga seemo sa gago wa mmona e le modimo ramatlha ka moka ka re ga seemo sa gago wa mmona wa sekwe ba mmolela wa mmona wa itemogela yena a go thuša wa itemogela yena a go fodiša wa itemogela yena a go abela lebitso la morena le bokwe ge o ka se tshepe modimo le kare ga lapa la gago o tlo yo kwa go ena le monkgo wa tseba wa konomaka ka mo le ka mo monkgo wa šala o le gona ka baka la go se tshepe modimo e reng ke le botse ge o ka se tshepe modimo le dilo tšeo bo o nagana gore ke tse di botse di tlo yo go nkgela le dilo tšeo bo o nagana gore ke tse di bose you know the taste wa tseba di tlo yo go nkgela ka baka la go se tshepe modimo ge o nyaka go bona dilo di sepela botse bophelong ba gago tshepa modimo wo ge o nyaka go bona bana ba gago ba sepetše ba boya ka gae tshepa modimo ge o nyaka go bona saue se se sa šoma ka lapeng la gago nko o tshepe modimo e reng ke le botse bothata ba go se mo tshepe ke gore diemo di tlo bona ge o ka se mo tshepe o tlo yo nkgelwa le o tlhapile o apere le senkgiša mmele sa bose wa yo kwa o sa nkge bose ka baka la go se tshepe modimo ba gešo go tshepa modimo ke kgetho go tshepa modimo ke mahala a o patele selo o yo mo tshepa o kwa botlhoko mmeleng wa gago wa mo tshepa o letse o se wa robala wa mo tshepa o mo ratang a le kwa boletabahu wa yo tshepa modimo meokgo e thekesela matlhong a gago wa yo mo tshepa go sena a way out of the challenges that you are faced with mara wa ikhetela go motshepa bia le ka modimo wa ikhetela go moetisa pele bia le ka modimo wa ikhetela go moletela bia le ka modimo he o motshepa wa moletela he o motshepa wa mogolofela ka re ga diemo ka moka yena o tlo tswelelela lebitso la morena le bokwe ba gešo le ke lona le ntshe la morena tsa tshina le gono bona go letsebeng ke ya kwehle semoya o se botsang diphutego a rarapele go tere re morena Jesu tsa kana ka re ga pelo ya ka o be morena le mophulusi wa ka ntibalele dibitsa ka kamoka o fodishe mmeli wa ka ngwala le bitso la ka bukeng ya bophelo o nkgaogele ka le bitso le tletse go matla le bophelo la morena Jesu Kriste wa Nazareta amen. Pastor Bridget Hawkins Hospital Ministry in Polokwane. My number is 083-335-0469. God richly bless you. Amen.
For there is a time to search and a time to give up, a time to reap and a time to sow. Radio Pulpit wishes to be there at all times, even when you just need prayer. Send us your prayer request by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
It's here. Radio Pulpit's new website is live. You can tune in at radiopulpit.co.za and enjoy crystal clear sound with just a click of a button, or listen to our podcasts. Discover biblical truths in our daily devotionals and let our stories of hope inspire you. You can download our app on this new look, easy to use platform. Find your favorite program, get to know our presenters and so much more at radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion. You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.